Isaiah 34 verse 1. Sondelani nazizwe, nizwe, nilalele nina bantu. Makuzo umhlaba nokugcwala kwawo nezwe nakho konke okuvela kulo. Verse 2. Ngokuba uJehova uthukuthelela izizwe zonke, ufuthekela yonke impi yazo, usiqalekisile uzinikele ekubulaweni. Verse 3. Ababuleweyo bazo balahliwe, nokunuka kuyenyuka ezidunjini zabo, izintaba zincibilika ngegazi labo. Verse 4. Ibandla lonke lasezulwini liyaphela, izulu lisonge njengomqulu, ibandla lonke liyawa njengokuwa kweqabunga emvinini, nanjengokubunileyo emkhiwaneni. Verse 5. Ngokuba inkemba yami izanelisile ngegazi ezulwini, bheka iyakwehlela phezu kuka-Idomi naphezu kwabantu besiqalekiso sami ukuba ibahlulele. Verse 6. UJehova unenkemba, igcwele igazi, inonile ngamanoni nangegazi lamawundlu nelezimbuzi, nangamanoni ezinso nezinqaba, ngokuba uJehova uyanikela eBosira, unokuhlaba okukhulu ezweni lakwa-Idomi. Verse 7. Izinyathi ziwa kanye nazo, nezinkunzana kanye nezinkunzi, izwe labo liyakugcwala igazi, nothuli lwabo liyakunona ngamanoni.
Verse 8. Ngokuba kulusuku lokuphindisela kukaJehova ngunyaka wokubuyisela ngendaba yaseSiyoni. Verse 9. Imifudlana yakhona iyakuphenduka ikolitayi, uthuli lwakhona lube yisibabuli, nezwe langakhona libe ikolitayi elivuthayo.
Verse 10. Aliyukucinywa ubusuku nemini, umusi walo uyakukhuphuka kuze kube phakade, izizukulwane ngezizukulwane ziyakuba yize, akuyukulidabula muntu nanini nanini. Verse 11. Liyakuba yifa levuba nelikanondwebu, kwakhe kulo isikhova negwababa, uyakuwelula phezu kwalo intamo encithakalo nomthofu wokumisa wokuyise. Verse 12. Phakathi kwabakhulu balo akakho yakumemezela umbuso, nazo zonke izikhulu zalo ziyakuba into engelutho. Verse 13. Ameva yakukhuphukela ezindlini zamakhosi, izimbabazane namakhakhasi ezinqabeni zalo, libe yikhaya lamakhanka negceke lezintshe. Verse 14. Izilwane zasehlane ziyakuhlangana nezimpungushe, nedimoni liyakukhala kumngane walo, kwakhe khona umkhovu, uzitholele indawo yokuphumula. Verse 15. Lapho umantshingeyane uyakwakha ikhaya lakhe, azalele achamisele, afukamele ngomthunzi wakhe, kubuthane khona nawo ohloyile, kube yilona nalowo nomngane wakhe. Verse 16. Funani encwadini kaJehova nifunde, ayikusilala nento eyodwa kulokhu, ayikho yakuswela umngane wayo ngokuba ngumlomo wakhe okuyalezile, nomoya wakhe okuhlanganisile.
Verse 17. Nguye okwenzele inkatho, yisandla sakhe sikwabele ngentambo, kuyakudla ifa lalo kuze kube phakade, izukulwane ngezukulwane kuyakuhlala kulo.